studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare noga etati lewru octobre jena yamde sokirdo studio tamani miden tawai le maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji do yumoro way galo kanko noddertedo mamedo watoro wonto oggi tande to grabon kompetitte wiide capantati lewru novembre ndu woni wattu keejara kasserno gede de fu kan dakiret nokku gor fa tete kaborde mudde yellano kokke golleji di dido anñaji amama le botu cekitido fedde hande jukitade kaldale kawral le leedi meden di do e 2030 fa di auto fa heertima le adnar lufu fedde humininde le fedde nations unies nyame fa haare deb noddete fa wonde be kollitude be goddi yaltinde le hen heejo golleji wattu jono yimbe la gombe to sigaso tobe kolli metti mabbe sanne hono baruji di gondi hebbiditor sende fedde de noddete bolon di nyogoma tom be kolli tv de la mon han fiddo hen dabareji fa ido baruji kele ton sakirabi on non sembe kabaruji di min jogino do bete hande di bismillah modon e herade tagal ko wiano sappo e jollewru octobre wattu jono dum bortinama kasseno gede de fukan dakiret nokku god fa tete kabordde muden dum pusama yade fa le chapantati lewru novembre waror ndu dido anniaji bamam wakati de fedde jokkiti tonde kaldale kawrangal wadi botu mudu noga en jottobo do pomoko do mumini sendebu
kabaru ndu kejja dum mokko hokki dun wattu golleji famin gol makko le sahaleji ndi e wi general Idrissa Koulibaly rebel en kimbe kan be natade le gubbal mangal patte leydi ndi anankani suɓeede o holliti wiide sikke kay wala hen kaɓɓotoɓe mokka naata hen ni en kako wonani yimɓe la heddiɓe ewete so tawi ɓe mbawana ɗum na so tawi ɓe gana mangal paɗe en e faabete yalla ɓe ɓe mbawa wonde golleji nafoji ɓe no ɗum laati furkay sappo e nayi lewru septembre ƴaɓɓindu adadu yimɓele ɓe inde mu winda ana warano e ujunaji capanɗe taton e ɗiɗo rewɓe ana e mun fedde de dande holliti wiide heddiki kaɓɓotoɓe ujunaji sappo e joyo ɓe kolitay fa joni so tawi ɓeɓe jiɗi natude hen na goɗɗum nations unis e keƴaɓe leydi mali ana miila wiide talkuru kawral signaɗo sappo e jeewi lewru octobre ƴaɓɓindu bamako ɗo ana wawi latade sababu guɓɓe ɗe joƴina kaɓɓorɗe kañe yawinde golleji taɓugol talkuru kawral ngal
dunke ande woɓɓe ka kolliti wiide gueɗe ɗe jaati woni ko kolla anniya muɗen lobbonnoɓe fu ɓe kan dakire nokku god faɓe tete kaɓorɗe mabɓe le majjum ɓe mbi laamo kañe walloɓe kañe kani ɓillude gueɗɗe fo wattu joni o faɓe ƴewto yalla hono ɗiɗo golleji kani teɓiredde le capantati lewru novembre waroru ndu keɗemo kanko noddirtude Ibrahima Eli Dikko komo sifi dow hen
eyyi won nokkuji ne hani moƴƴinede yalla saɗen joɗɗinama fo famɓe malfe ɓe ɓe kanda malfe ɓe joɗɗina malfe ɓe ɓe keɓa meɗa golleji goɗɗi ay ɗum sa ƴeewi ndu lewru balɗe muɗum noga joyi hanno fuɗɗiɓe eɓe kolliti ɓe balɗe yoɗi heɓata wonde fa dartondu yono lewru ndu tan balɗe mum sappo balɗe mum joyade balɗe mum sappo joyi ley ɗumɗi wawi fuɗɗude ay ɗum golle mum heɓali fuɗɗude joni bon mi holli fa yalla ndenako e kawre wara leydi ndi kamɓe laamukoɓe ɗummotoɓe daro e kamɓen ɓamɓe malfe ɓe ɓe ƴeewa ɓe miilaɓe annde ñande wotere ɓe mbawi mayde donc so ɓe miili borandaji ko woni leydi ndi ko eɓe jiɗi janware mayde ko ɓe mbawi tinnade ɓe gaɗa koɓe gatta ko yalla an yefude malfe ɓe jeppa malfe ɗe soɓe jeppi malfe ɗe ɓe wawi faabade leydi ndi sanne ko saabi yogaɓe mabɓe ne mbawi hokkede kalise ɓe keɓa ɓe gollona hoore mabɓe ɓe piya dabareji ɓe keɓa kalise ley jaagu ley ndema ko kulleji goɗɗo koɓe jiɗi fo ko walda e ɓamde malfe fiɗoɗi yimɓe mere mere so tawi ndenako leydi ndi ɓe jiɗi ɗoni gonga wala haala wala ɗum wala
se grab so ngabbi do bemala mi ande ngala ɗo mbayni tirtun miijoji moɗon no noddimi do ɗiɗo numéroji ɗiɗi tawamin do répondeur kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kanko laamiɗo fedde seni ɗon humninde kabaru woteji le leydi meɗen ndi kañe ndeso wakkande mabɓe kalisi nde fo holli tawir wattu joni ɓe pottinama oɗo nokku jokko forejo fedde seni noddirteɗo Moukhtar Mari o ko kañum gonɗin ɗiɗo kabaruji hollitinde weydu yoɗo gonga noon fedde humninde kabaru ñaame fa haare le fedde nations unis nde wattu joni ɓe mbiɗo e 2030 ɓe ƴewtoto yalla hono tiɗallaji wayde ñamde fa haara hani timmirde le leyɗele ɗe furɓe mbi ɗum wawi latade jaa ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe gonduno e dartude balligu e haɓude heyɗe nder leleede lede kede mo kanko no dirtedo amadou diallo yo kanko woni kedjar fedde fawonde leleede meden de komo sifirdo hen do fotti tan ousmane nyali boudi
tout est une question simplement
dum fu e dum fayi do anier lobbo do kabar mudum wadde min gadi o imadara golle mudum min gondi wadde sina andari le mali million sappo e jetto gom e le mali ko kasindini yo ton ngaji millioji nay mali ne ko hebata ana ya fa ton ngaji jeddi na fa jetti millioji le demal ko watta nenno dum ana han hejudo leedi meden di ko sabi de heydere won atawan le nukku do remete sanne hono sigaso ana heba ka sini tawi gaaw ana hasindini wana ton nabirete remobe o nukku e daran nafa mabbe sini tawi e mbay sotto woyde dum leedi ko duwar keba ton nafa tom e nabata nenno farde mabbe nabude gaaw dum woni ko be ngatta dum watta heydere de nukku jogaaje de dum sabi meden gondi o imadara yalla himbe leedi di fu demo meden ana yotto dum be dum wadi gofarnima mali o jo eni gollerde kande daranade ngure leedi meden di yalla tidallaaji goduddi ana kebene jogada
les zones les plus vulnérables
to sigaso tobe kolitiido wattu jono sa yewtiki bar ngaydi dum yahata dum heewa ton fedde noddita boludi nyogoma ton e be gondi wadde doyni imadaraaji be ngadi noddango fewde e laamo yewto yalla hon haani yaltinirde le hen dati faadi do baruuji jaltinele nokkule mabbe de kede mo kanko noddirte do nakuma trawori o yomo goto e kedjar den o fedde ko mo sifirdo hen do focci tan ousmane nyali buuli
vous savez les dégâts
do andi bonandaaji ko bar ngaaji ngat ana keewi e don torra himbe sanne dum wadi min daari den kaani wadde imadaraaji joni yalla torra mudum ana waddo himbe baranga yogaji jodiraaki do sariya gereji fus andari di gon joni do laawi hedde ciudi bangi ekol ngaji bangi eglise ngaji gereji fu barangaaji ana joddi kewdi jodiraaki do sariya wadi min daran yalla bar jottodo fu ana jodiro no haniri gollira do sariya sini bar jodiraake do sariya bas fu wala hen dum ana hawra min daran joni do lebbi tati min kaltide mabbe kambe jom en barangaaji be min dara yalla tidalla ngod dabre mum ana waawi hebede fa barangaaji di gollira no haniri
yimbe lan gobe do bomo ko do fu an gonde woytaade nyalawma hande no be biccugo assansi di an gonde ngabude kasen yontere fu be bi dañan ko beede cogguji mudun le majjun be bi sa jewtiki laamo kanyun ko holla anni mudun lobono haani hejiraade di do cogguji fa kebe famtaade ngare kede ko mumin sendebu ousmane nyali buul pewni en do hen
feso tawi cogu mum buytike le aduna rundu fu le leedi malindi kay nyalawma fu cogumu ana beido cottobe essence yokabe ana mila wide yo batte rafi bawde lamu o buytude dum sidi ibrahim kone yo sotto essence kedena mon
cogu essence e lamu o habbi sini lamu ana faabo leur fu ana wayi buytade lamu on wala bawde ne faabade fabbi be leedi ni chulta lamu han daranade dum kanyu hani faabade waddo essence be non watta fa himbe keba mosala seda sini cogu bargor essence beydeke wajibi kambe cottobe dum be beydan cogguji mabbe won gollide kande daranade dum kanyu hani wide dum woni ko sottete ni cottobe essence be kani sottirinde
yaya kulibali kay ana mila wide yo batte lamu o daranta ko dum buri fur heddi gollirde hobbe mawbe dokkoji cogu majini en ana hani dum haybe o mo mila wide idu hani haybede
on va accepter comme ça même si on veut pas
be jettira ka bamiran dum ni wala ko mbay wadde goddum sini cogu essence beydege edun torra himbe ka ana han tawe se beyda fu e matina himbe gonga jati mon fu no weldi dum non so tirata jaago mudum ka faysa beyda himbe kan holite tafo mi mila potal an hani wadde hakkunde cottobe essence be fu cogu o lato goto le leddi faabo tobe garata e baawa wardi e biya kina himbe ngada ko welibe kaldal watte lam o bibbe leddi e sottobe kan e rewrude lam o wa wadde ko weldum kambe garobe faabar beedu e baata wardi e biya ko welibe watte ko pamral wala dum kaldal woni wala dum wadde bof ana ngada
moi je pense que nous sommes dans une grosse erreur
hono dabare yimbe le bamako hewbe anandarda e lam o fotton dira chugu essence ngaji le nokule fu
mo a mon avis
min kam mi lamu o hani faabade essence an hani yafude le mali hono tidallaaji gori wattu joni ni himbe ana tampi e baawa hadde sottobe beedude chugu mabbe wattu joni o lamu fay goto waawa hadde be beedude chuguji mabbe no lamu o wori non jaati hani waylitede so wana dun nikedirtoden
farde dun wattene hakkille coodobe essence anan kani mun chaade an don wiide dun min daari hebude hakkilo gollirde humani do kabaru mun ka uno taaki min
sekirabe hollitinde wiide sikke fu wala le hen kala ngurdo fu mayen andude lando so hula dun dun tan woni ko nafata bi adama kanko dun woni goto horebe feddinde noddirta emenela mamadou jeri mayga gondo le feddinde noddirta csa dun fedde hande jukitaade kalde le kawral le leedi meden di hollita wede hanken o dali aduna do bamako do
studio tamani yo faabal laamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakiraɓe jeehen ƴeyalo ɗum en ley kere dujoto en puɗɗiranɗo tumbutuɗoɓe kolliti wiide ɗum won lycée mabɓe public goɗɗo ton hollita wede oɗo lycée ɓe puɗɗir toon murtere mabɓe ɗum won sukaɓe janggoɓe toon ɓe kañum puɗɗi nder ɗo murtere balɗe ɗiɗi ɓe mbiyaɓe kajahon sukaɓe mabɓe woɓɓe kasen dibbaɓe wonɓe toon ɓe gartire kanko ɗum won laamiɗo oɗo lycée kay o hollitiɗo ɓeɗo sukaɓe mbawa wartirede saabi de sa ƴeewi duuɓi ɗi kani wadde toon ɗi jatol ko hiɓɓi sen yuruɗe gardanɗo kuli koro ɗo wattu joni ɓe mbi coggu gérin ɗum woni ana ɓama buttemi derefa yetto buttemi ɗiɗi sefa ka yimɓele codoɓe kollitiɗe fa hande coggu muɗum jippaki saabi de hitan hikkande tonuji ko hani heɓede toon ana hani yaade tonuji ujunaji ɗiɗi ɗum woni gérin ngaji ɗi dene mollije ɗe noon woɓɓe ɗum noddiri ɗum sakiraɓe ɗo katten betade ɗo kabaruji meɗen ɗini jouti on sanne heɗade heeɗuji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗo no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu.
See you tomorrow.